06.3 FM Abusua yam wati Emma Watanasi Yedi Aserabemo Chedium Ponyanko Ponso Wamana Watufu Fro Ababetu Yen Yina Yesia Fefe Fe Yese Yenuma Ase Asera Ena Yedima Uchedium Pon Nyanko Pon Anopay and Samu Abetun Wasumbi and say Yese Asante Mampon Edi ba Edrakwan Timponosono Enye and Samsubi Edre Gumuma akwadufu a waka kire no enye asemketoa asante no otumfo se tu a otoso mienu e de adesra to amanyofo anim se wo baban mu a wo mmode se obeye adwuma beboa ama enwuma enkrankre etuma pega nanam so ama omanga na bibiman yediye wei ene nsema hodo bi ene yede brew ene anopai yamfase meka wo se kase afilestations a afana anopai eye ohani aduonu mienu sanso so ena sabekan ye live ye handle sa hodo no so Facebook YouTube dia kan nyina ye hwie kase no agu ho ya na wo de wadwen kire aba video sesefatan so ye de begu honmo amawo yen se kase no asena medin ene bafo redu amo jagribwas e bo mi chidom
Jim FM 106.3.
Only God can stop us now.
106.3 FM.
Yes, sir, Cassiano Asia. Nana Santini, or 2-4 say to a tossum, you know, Eddie at the Sre Ato Amano 4, a buying penny for any Mamano Funina. Was this a mubon to a bon to a bon to a bon to a Nagana Funia Mujidie, so Eto Abanamoma. Bossam with the Mawan, and Yabema Enumabu, Yabema Enumabu. Ana obian su enu se enuma na bebano aban ko antumi enso ani nyina ankrankra enuma eka ho bi enti amanofo munti ni ye se moba na mobedi omano so a momomode nyanse se ne ntotua hodo beboa ama ankrankra enuma edi ye ankrankra enuma atumi agira wona so wa ye enuma ama akonanim na ebano san so a mabru bebre ba woni na montene so ye padwuma ye padwuma ye padwuma ni nyina no wono mo ebefon wo bra ade so abebrebe no enkoa enkonkoda aban so otumfo ase tu no de nsem bi etudwa ewo Ghana Business Leaders Conclave ekwa so ewo University of Professional Studies sebre no ene wo kirem se oman Ghana ne kankro ne mpuntuo ene bibia no yenim se ankrankra nim a enye yie wonom adwuma no ekwa nim papaapa ene aban so ehoto no ntuo sere bebre amandofo ase mo yensisa hodo a niema bi eyo si akwan etutwetwa enwuma enem wo no momomode na munyini nyira emfiri honom.
The decade before us must be the decade of business, must be the decade in which all our energies are directed towards building a strong, resilient, ethical and sustainable economy.
So,
our political leaders must continue to create the right environment, provide the right policy framework and ensure stability. But the duty to create, to innovate, to build enterprises, to create jobs, and to add value to our natural resources rests also upon citizens, entrepreneurs, professionals and institutions such as this university.
No.
In today's world, business is the driver of prosperity. In the United States, in China, in India, in Japan, in Singapore, in Vietnam, and across the rising economies of the world, prosperity is being driven by enterprise, innovation, technology, creativity, and bold leadership.
Asante hene o tu fo se tu a tosu mienu ena yeti se o de futu ene adwenchre ema amanyofo. Yemfa yani enchre mu ewo asante mampo ni edwura kwantempon no eso. Na uba Facebook wa videos no ayo ada roma ye hwe gu honmo e de amao. Sanso na YouTube ube hunu sa pepepepepepepe. Yasi kwambi edwura gum ama kwantufo woni a wokɔ. Ene wani a wobɛ nyina wobɛka akwantimfi ama ene ye won mani atu ato mo nsɛm a woyɛ hwe a enye yie na Alex Ajay eya abrante a wono waka ensinsemu e kwantimpo no so bi yenkɔ na yenkɔnkɔ tie odie bra Facebook YouTube wobɛ nsɛ ekwan na dwere guma ma na ensuo no atɔ papapapa na ene ye kyerɛ sɛ kwan mu atɛ sɛ tu yenkɔ Alex na wɔhɔ a wɔde video so yi ene mu ama na ebo enam Alex, you are watching or pay?
So about the message.
Bibia Boko.
That's your Bibia Boko, because
some of the Amuhuya, Samuhuya, dear, not to say, yeah, e kwan no de video ya de aba kire se osi adwura ene mampon kwantempon no ehifa pote kire kire mu mai
ba so so mampon ba obetra wura so awu ya be du satamu no tatasoro no ena ba
problem na ba ade na si be ebu efa bu aha bu na ma fe bebe 3 years ago de bia na
edaho
bia na bebe ahumachi tu na ani ya kise efa na ebu ogu ani ya di ya ni nise bia betimi afa ho afa
ye ba e kwana gwo gumu kra
obi e ni wa e betimi ntimi nka se ba 3 days kra mfo no ka bi e timi twam ho omo ko fa bu days 1000 ba gbe jina ho ne ezio ni se ene obi antwe e pye na de e sio ni bu afu pa e sio na yiri fi anafo e tiri no ha de pye kwana no ene ba bia so ayiri e timi timi aka se ba e ka ba miensan na mu so mo amako fo mu de mu ni be e ka ba miensan na mu e ti ayiri e ti ka so to aso be meti ba ka se be 4 months e ha e to aso a ha to aso enye easy
e sukase be na ne bu afu a wa ti ase kwa mu a wo hwese de video no ti e no a ene ye se de wo ka no de e yampa e kwa no so de
ye friend sata
sapa
yampa chan
ana wo se brebe na edwirigun
Anadjube tu
enti wa wonim kwa no so no na aba ne sei no adwura ene mampon sei akwantufuo se de asi woni awakoka kwam de waka kwam na se obi firi kuma se obi firi nkran obi firi baabi no okwa mampon ana se wo kwa adwura obro ne baabi se alternative route bi e da baabi
ba cho se e kwa da baabi ye over 5 months, no alcohol could see us. Now, could see us if you say
so not tunnel. She said, Dia, on what the Buddha's Anuba
could see. Now, I did not have no idea, and the piano. Chadi Omuko, you also are a free Aframano, Eko, and you know, Suwano, a quanning yet.
And she's a man for quanning the over to me after Susa, and what could see such a domacy. Ubafaso akofa kofiase akopie shechire dumase na hwesho na tone die ehwo ne nye
ane alex ye hwese die ekwan video ya de aba chese omanfo agbasesa woni a akwantufuo omom kite omo bagi ebi so machi enmo ne ade anye bia no wo ben ebinum a ma ye ne ebinum nkasa woni ofri hin wo kwhe da chese aba ne sei no ye den me ne wo ben binum
ba che obi tun ne adme so
hey Boy, Papa.
Ryan, what's you?
Good morning, Papa.
What you say?
If I say Papa, now I'm sure.
Boko, now didn't you say?
If I tell me the Angelina.
Who free here and I will call him?
If you want to help her, I want to.
Who better do what, Brebe?
If I tell her, I'm not to help her.
Ana ubetu se kwan adwura gu me tsese ai kata so kwan no ai
ya ni president ni nsam no akọ nsam kwa ti ni afẹ
ah pa videos ni ehwe ha ni de kire se onipa kwa wuti bi ntwa akọ ya no ni ade kwa ti bi fam e ti se se mu ya ni den
na
Anya bia no uye dwade bi edwa na wo kọ anase bia wo mabu esuku na adọ mo kọ anase bia
kọ
dwa wo hia dwura
edwura
ei anya bia mo de niam na mo kọ akọtọ anase bia mo kọ fa
ni akọ akọtọ ya se pe kwadu
pe pa ya ni kwadu
pe ni kwadu
Ay akwa akwa tong. Ye. Ache fo amra Facebook. Wa mo mra YouTube na mo be hwani su ade. Enya sam kitu akwa.
Mama,
wa
ma bibi mna kwa na suma me ye na ye. Ya sira no song. Da kwa na tinya da mka kala me yesu akọ hedie. Ya makra na me be na ye.
Me sira wa fa phone no ma eja less ne ne nkasa. Alex.
Aja.
Aje bia no ubeduru ha homachin munimpadifu akasa ebi a assembly mpanimfo na dbo mpanimfo mo mpotem ho adwura ene mampo mpanimfo no se bia de asidi ntintenta mo mmra ho mo ni medical afre binum
mbacho ya afre bi na me ba no me hu se MC ka bi sam me ho wo efiri abontem e ba bo se no di ta but me me be dru ras no na me hu se wo san e ko ntime me dia ma me to no wa MC onabu yakub me go say ka na bi twem but me hu no me me beto ya bi sha se en no ba ni mu no se o ma hu no
MC ka betwa mu ntu don't mean kire se MC tika no ma na won tim ne mom ni ka ne betwa mu e ko obi ai ho yo Alex ye be edu be sia ne yade wase e be enche bia ye be san aba ho no e bi wai yo ye da se papa pa a tie fro emra Facebook YouTube asante mampon ne adura kwantempon no so sukasie no ene ebua fa so abubu kwan no ma wose ahoma chi bese no mienu na hwese de nsuo no bufa so ebufa so bufa so a otwedu ampon ye da na sese besise ebre ye ntin se ahohoro sem bi ko anaze akra bi hu akwakokam ani aye dim papa 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 pa de bra Facebook behwe wani so ade ntia besere se de worker no MC fu a mo mpotem adura ene mampon no ne ade no ana nadmo panifu mutu ana monse ebre a ebebo afise jani ye jenyina no obi a hu akam ehohoro makwantufu ena ebonkonti ewo ekwantimpono esuo no yebeto aso minum se dwaso ebei no obeso mu saa na ye de akọ yantua kase no eso National Anti Illegal Mining Operation Secretariat NIMOS won mo de sese aban e de aso won mo ensa se ba bi bia galam se ekọ so won mo moden se obesore mrante ne maba wane wane a wo se won fa emra enya dwuma ne ye de yensuo ɛno mo ɛne yɛn kwa yɛ brentuo no wɔbɛsɛ no no wɔnsɔre wɔn so yɛka sɛ wawoso wɔn ho na wɔapue mu wɔ amanse south mansinum kuro bi yɛfrɛ hɔnom sɛ dawusa so ama wakɔ akɔkyere nnipa bebree ɛwɔ hɔnom a wɔkyerɛ sɛ chinese ne baako ɛka ho ɛwɔ revolfe no ɛso na operation a wɔkɔɛ no manso adubia na wɔkɔɛ ɛyɛ manso adubia task force no ɛna ɛkɔɛ a wɔkɔkyere saa nnipa yi ɛne yɛ wɔkyere no mfidie bebree deɛ wɔde afiri wɔn nsam motorcycle no ne samfa mfidie ahodoɔ tricycle ɛna afei mfidie bebree na wɔkyere wɔn mu agye afiri wɔn nsam wɔkyerɛ sɛ nnipa a wɔkyere wɔn nso wɔbɛhwɛ ama mmara ne wɔn mu ayɛ adwuma saa nso so ɛna samfa no ne ade no nso ɛbi wɔ hɔ nom a wɔsɛe no Sasuso ene ye diyeni echile mu ewa doman sentra empesu ya soa. Apomdin kwa nchilefu wa woshwe empesu ya no eso yara sahu ensem Daniel kwenka eno de adesire ato gana fu enyi na eni mse. Bebia enye makike kikako na apomdin unsem inya papa apa. Na sese bibi aba ya friend se ya diya hudu wabia ekumu ni papa papa papa. Ayese ebeso huwa esise eso huwa saa miyare mintia menyare ensu mintia po minyare ensu mintia po. Edye friend se muja broswa ni jari yankitin kitibi ewa honu ma. Ube huwa ano prekupe nani pano wewu. Wewu nsusua ni yaka no nyare kura wanyare enu wewu wanyare enu wewu. Wasi wewu mwenye na ano ejadiyane sise nuhu nensu ni enimu. Enu nuhu watire mu ese abandi bibi aba wa friend se free primary health care. Ya mo modin ase brano ne ba ma doctor fo ne nurse fo edu dwumadi aso mo nsano yakob ncha na so wonso abaye ho no be fie ho ne hayen no watu ye ho fo enti sade a ye treta se se ya anhwa na abusuafo ahwere yen
the first thing bit my year I reduce so to know our status do I na make an a silent killer wo ho no ma bia enkra obehwa tim na nipa kro no ko kwakwo he na hypertension bia diabetes na ku no the first thing be I bit my reduce so say ye be hu ye status ye be tu ye na acquire sabia ma makohwe into hwe a na nse ya pom din aso ye ko launch program bia friend free primary health care free primary health care no chese ye de ba mo aboboa ye be be ne say ye na nurse for ne a doctor for yen chips compounds yen chip zones yen health centers wo nyina ye be ko akwaku screen ya manfo na ye ko screen ye free nje be screen no ne huso risk factors no to developing any of the non communicable disease pe ne o se do ba ya rasabia ne do ba ya rasabia ne o se ma onu ne ye won chechira nje se timi screen ni padodo na ni hu o status a ye betimi abre anu ase
Ora konka eto aso ebio eno sesese akwantuo ne adwuma ye yentia se ye ne ho adaje enuane ansese ye di enuani asradie ene anwawo mbebre ne nyina ka ho bi e na san yare wa hodue no e hayen
the demand of dose no ye urbanization so come more you know no then we are exposed to the risk factors well first na anka wo fa mfikira wo kwoti onya do ne we ya wo de ye but now population e grow no we are now exposed to those risk factors wo be ko hani here you have access to those canned drinks and canned foods and any manema how many food joints no mo ye look at food do do na ye sa junk foods ya wo be ko hani here fry rice so we are exposed to them the more the population is growing up and any then we are exposed to them and you say they are here. Of course there are some people that are religiously doing the exercises they are not consuming
all right Daniel Konka eya public kwanchere fo ewo doma central sansuna adroba fo akwantufo adwadifo a wofa eye dunkwa wajansin kwantimpo no so atechemwe wo apadentra east mansimi fimfim mantemu e dia de sere eto aban ne assembly no panifo no se won mo kwan ne de se se de atete apro asen futru pa osu ton so atete na ekun mo e ba ne sa na ko ne ba de ai den 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 to sere empanifo enhwe na won tuso na mo e ma won
en futru a ekun yan ye mu ye timi bo wa sa na dwe ye timi nda e ko ye mu sa piti ano pa kop ma nwumre no num a ye de be free ha
futru a ko ye mu no almost every week e se ye ko hospital
just e wa ha bebre me toma de o kwan yi ho e san se kwan ne nya mfuturo ni nti no mi ntimi nya adwuma adwuma bi e wo se dis kakra a ye kese brem no mi ntimi mi ntimi poma de ye ficha e wa ha mu no san se wo bi store na sima obeba ne na mfuturo adi wo store no ma
wa to ani hwe shop mi ya me pama de o e mfuturo nti kwa mi ntimi nya adwuma no because wo ye ade white so wo ye careless obeye nipa na de ni fi wo sori ye se wo sa paper machine so ansa na wo tumi aye hwe ne ma me twan hwe ho wo de hwe form ya aye se ne kwa ye ba ye mpra
Nyakura, Nyakura, I'm too tired. And I put you in the room to go. I can't use your own young, but so I can't miss a mamma and put you in there. A queen, I know you're quite crazy.
At this your word, Dunqua White Johnson, and I would day at the Sre 2:24, and when you begin, I was so at the casino, Essiano, ma'am. Now make I will say, and you be.